Ebbaluwa Paulo gye yawandiikira Abagalatiya. Abagalatiya essuula emu. Nze Paulo omutume, obutume bwange tebwava mu bantu wadde okuyita ku muntu n'omu, wabula bwava eri Yesu Kristo ne Katonda Kitaffe eyazuukiza Yesu oyo. Nze n'abooluganda bonna bendi nabo tuwandiikira ab'ebibiina by'abakkiriza Kristo ebiri e Galatiya. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwa ekisa era babawa emirembe. Kristo oyo yeewaayo olw'ebibi byaffe alyoka tununule mu mulembe guno omubi nga Katonda waffe era Kitaffe bwe yayagala. Katonda oyo aweebwenga kitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mbewuunya mmwe, mu kaseera kano akatono muvudde kweyo eyabayita olw'ekisa kya Kristo ne muwuliriza amawulire amalungi amalala. Mu butuufu tewali mawulire malungi malala, wabula waliwo abantu abamu ababatawaanya nga bagezaako okukyamya amawulire amalungi aga Kristo. Kyokka ne bwe tubaffe oba malayika avudde mu ggulu n'abategeeza amawulire amalungi amaawufu kwago ge twabategeeza avumirirwe. Nga bwe twayogera okusooka era ne kaakano nkiddamu nti bwe wabangawo abategeeza amawulire amalungi amaawufu kwago ge twabategeeza avumirirwe. Kale kaakano nkolerera kusiimibwa bantu oba Katonda? Oba ngezaako kusanyusa bantu? Singa mbadde nkyanoonya kusanyusa bantu, sandibadde muweereza wa Kristo. Abooluganda, mbategeeza nti amawulire amalungi ge nabategeeza siga abantu buntu. Saagafuna kuva ku muntu era tewali n'omu yaganjigiriza, wabula Yesu yennyini ye yagammanyisa. Mwawuliranga bwe nabeeranga nga nkyagoberera eddiini y'Ekiyudaaya, era mwawuliranga bwe nayiganyanga ennyo ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo nga ngezaako kukizikiriza. Era nasinga nnyo Bayudaaya bannange bwe twakula ne mbasukkirira mu kujjumbira obulombolombo bw'abajjajjaffe. Naye Katonda yanjawulanga sinnava na mu lubuto lwa mmange n'ampita olw'ekisa kye. Era bwe yasiima okummanyisa omwana we ndyoke mumutegeeza abamawanga amalala, sirina gwe neebuuzaako wadde okwambuka Yerusaalemu eri abo abansooka okuba abatume, wabula nagenda mu Buwalabu oluvannyuma ne nkomawo e Damasiko. Ate bwe waayitawo emyaka esatu ne nyambuka Yerusaalemu okulaba Keefa ne mmala naye ennaku 15. Kyokka saalaba mulala ku batume okujjako Yakobo muganda wa Mukama waffe. Ndayira mu maaso ga Katonda nti bye mpandiika bya mazima sirimba. Oluvannyuma nagenda mu bitundu by'e Siriya ne Kirikiya, era nali sinnamanyibwa ba bibiina by'abakkiriza Kristo ab'omu Buyudaaya. Wabula baawuliranga buwulizi nti oyo yatuyigganyanga edda kaakano ategeeza abantu bakkiriza ekyo kye yagezangako okuzikiriza, era ne bagulumiza Katonda ku lwange.